When they say that to them car, to them car, to them car, to them car.
Achoo-choo.
Maybe not enough for the babies. Any of you on, in a move walking in power for me see me watch. Maybe not enough for the chumba. Any of you on, in a move walking in power for me see me watch. Not enough for the babies. Ina Mungu wakinipa wako msimuache. Ona natafuta mchumba mimi ili awe wangu. Ina Mungu wakinipa wako msimuache. Kitambo wani nigongeaga mrango mke wangu waka ufunguaga mrango mini kichota maji wa wanaogaga aibu kwa watu kuya simuliaga nikipegaga mimbe wenzangu wanakula nadena mriwaji angalisula nina poasa wakua kunimuachi mbona wakuangu mimi adiliwa bila uruma wakuja lichochote maumivu yangu. Mungu akinipa wako simuachi wenda. Imeandikwa pite kwa kwaji kwa neno lisikili na mana wenda. Isinge kuwa Mungu asinge mleta kwangu. Kama Yesu alisaliti wana Yuda. Usishangae kutoka kwa kwaji kwangu. Mimi natafuta mpenzi ili awe wangu. Ila Mungu akinipa wako simuachi. Mimi natafuta mchumba ili awe wangu. Ila Mungu akinipa wako msimuache. Natafuta mpenzi ili awe wangu. Ila Mungu akinipa wako msimuache. Ona natafuta mchumba mimi ili awe wangu. Ila Mungu akinipa wako msimuache. Mwisha ni kaba kuku. Na kupenda siya gairi. Acha ni chushi moto. Unaweza ukampa kila kitu akaja kwangu. Mimi ambaye simpi hata mia yangu. Icho ndo kitu kilichotokea kwangu. Nilimpa kila kitu ila wakala tunda langu. Sasa wako kwa nini akija ni mwache. Uenda Mungu kamleta ili awe wangu. Wangu mimi limita ili awe wangu. Wangu uyo uyo chajabu wakara wenzangu.